Yeah, it's the mood. Then he says, yeah. It's another one. Another one. Check this out. Baby, come my way. Come my way. Kuna feeling nataka nikueleze maneno haa. So on my way. On my way. Mpaka na shingwa file mida aza tembea. Baby girl, mena kupenda kusiji danganya. Marafiki ni wahongo, sini kanganya. Yo, set to the phone, kisho nitazame. Nita ask fast, kwani baby si sare. Niko kwenye uwanja, kwani baby nonare. Nelewa, kwani wengi nonare. Baby, mimi na kupenda. Mimi stau kutenda, baby.
Come on, so come on, come on. Isi wache wachi wakungoze. Come on, come on. So come on.
Kuna dem, kuna game, mtani, kuna moto, kuna flame, mahali, kuna dem, wanajifanya machali.
Yo, this time, najua na sound to be different. Najua kwa rap niko gifted. Natuwa kushikanisha hoof and selling me nowhere. Tukae pamoja paka mwisho, wanatuma vitisho. So sad, so bad, hawawezi, hawapenyi, yeah.
Usiwache watu wakungoze. Come on, come on. So come on, come on. Ni maheta wacha wajundoe.
Yeah. Rhyme My Lord Records. The song dedicated to my beautiful lady. Boy. Bye.